wriggle. Smitty.
Inu mulungu wanga Nyengo zanga mwasinta ndinu yo Nangandi chedwela njine yo Kuchula zinala nubaba Ndika yangana Komwe ineyo ndachokera Manyazi ya mandi kwila ineyo Kuso wajo toko za inu Botizo jita zanga Sisi sanga lasa inu yo yao Koma simu nditaya ineyo Ndashita manyazi Chikondi janujo Chikana kalandi ena waha Bwezi ambili maifelelo Tilikulishete Zinjito zanuzo Mwarengela ndani nubambo Odie anadie
Ndendende tifana nendendende
Zojita zanuzo Mwarengela ndani numai Odie anadie Maendede ya nungu Watengela ndani nyamata Kodi iye ya natie
Ndendende jifana nendendende
Iye yondi ine
Ndendende
Iye yondi ine
Ndendende
Iye yondi ine
Ndendende
jifana nendendende Jifana
nendendende
Kutifela ife bantanda pa Jandipo mwazi wakeo Unati wombo life Sono nzanganya mata Uchedwe landindi za baziko Oti izi za baziko Lino tisisi ya pompano Zinjito zanuzo Mwarengela ndani nubambo Otie ya nadie Sojita zanuzo Mwarengela ndani numai Otie ya nadie
Ndendende tifana nendendende
Mayendede ya nungu Mwarengela ndani nyamata Otie ya nadie
Ndendende tifana nendendende
Iye yondi ine
Ndendende
Iye yondi ine
Ndendende
Iye yondi ine
Ndendende
tifana nendendende
Njido zanu, ino Makalidwe anu, ino Makalidwe atu, ofane nai
Ndendende, tifana, ndendende